Mwaramukanye hirwe bakunzi b'ikiganiro imvo n'imvano cyo kuri uyu wa 16 z'ukwa kabiri 2019. Mu mpera z'ukwezi kwa 12 k'umwaka ushize, umuhanzi David Ndikumana uzwi ku izina rya DN utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yanditse baruwa ifunguye asaba inzego zitandukanye zireba urwego rw'ubuhanzi mu Rwanda gufata ingamba zitandukanye zo kurengera no guteza imbere umuziki nyarwanda. Muri iyo baruwa, DN avuga ko bimwe mu bituma umuziki nyarwanda udatera imbere birimo ibibazo asobanura mu ngingo enye. Zirimo icyo yita imyumvire igaragaza icyo abona nk'ishyari mu bahanzi, ruswa, ibura ry'urubuga ruhagije ku bahanzi nyarwanda kugira ngo bagaragaze impano zabo ndetse n'amikoro make. Muri bimwe mu bisubizo DN avuga ko byafasha gukemura ibi bibazo, asaba inzego z'ubutegetsi gufasha abahanzi bashya kubona amahirwe angana, hashyirwaho icyo yita urubuga ruzwi rwa Leta, aho abahanzi bose bazajya banyuza indirimbo zabo ziri mu buryo bw'amajwi cyangwa hifashishijwe urubuga nkoranyambaga rwa YouTube. Avuga ko urwo rubuga ari rw'abashaka ibihangano nyarwanda bishya babisangaho, kandi ntihagire radio yemererwa gucuranga indirimbo itanyujijwe kuri urwo rubuga. DN avuga ko urwo rubuga rwashyirwaho mu rwego rwo kurwanya ruswa n'ikene wabo, rukanareberwaho mu gutanga ibihembo by'indirimbo zakunzwe kurusha izindi mu gihugu. Muri iyi baruwa kandi, DN avuga ko undi muti wo guteza imbere ibihangano nyarwanda ari uguhagarika indirimbo z'abanyamahanga zose mu gihe kingana n'umwaka hacurangwa inyarwanda gusa. Uyu muhanzi kandi avuga ko hakwiye kubaho uburyo bwo gutandukanya ubuhanzi gakondo n'ubuhanzi bugezweho buzwi nka music moderne cyangwa modern music. Ariko se, ibyo birashoboka koko? Byakorwa gute? Hari abibaza niba ibi bidashobora gutuma abahanzi bazitirwa mu bwisanzure bw'ibyo bahanga. Hari ikibazo kandi cyo kubishyira mu bikorwa. Ibyo ni bimwe mu byo dusesengura mu mvo n'imvano yo kuri uyu wa gatandatu. Abatumire bacu ni Ndikumana David DN wanditse iyi baruwa, Adam Abubakar uzwi nka DJ Adams, umwe mu bakora ibiganiro by'umuziki mu Rwanda, Uwimana Aisha uzwi ku izina ry'ubuhanzi rya Cine, na Makanyaga Abdul, umwe mu bahanzi bazwi cyane mu Rwanda wamenyekanye muri orchestre zitandukanye zamamaye mu gihugu nka Les Copains, Abamararungu ndetse n'Irangira. Iki kiganiro mwagiteguriwe na Prudence Ngiyumva.
Samira na radio yacu dukunda cyane BBC gahuza miryango.
Mbere yo gutangira ikiganiro nyirizina, reka mbanze mbumvishe bimwe mu bikubiye mu ibaruwa ifunguye DN yanditse. Ni ibaruwa y'impapuro esheshatu, ikaba ndende cyane mu buryo bw'amajwi, ntitwayisoma yose hano, ariko iby'ingenzi bikubiye muri iki gice nk'uko twabisomewe na Jean-Claude Mwambutsa.
Nyakubahwa Minisitiri w'Urubyiruko, nyakubahwa Minisitiri wa Siporo, nyakubahwa uhagarariye urwego rushinzwe abahanzi, bayobozi ba RDB, bayobozi mwese mufite mu nshingano zanyu aho muhurira n'urubyiruko, ubucuruzi, inganda n'ibijyanye na muzika, banyarwanda, banyarwandakazi, bakunzi ba muzika nyarwanda, impamvu gusaba ko icurangwa ry'imiziki y'iminyamahanga yahagarikwa umwaka wose ku maradiyo, televiziyo, imbuga nkoranyambaga, utubyiniro no mu bindi birori rusange byose. Njyewe Ndikumana David DN uzwi mu izina ry'ubuhanzi nka DN, bandikiye ibaruwa ifunguye mu rwego rwo kukubifuriza umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2019, kandi mboneyeho n'akanya ko gushima byinshi bigenda neza no kunenga ibitagenda neza kugira ngo twese hamwe turusheho gutera imbere mu mikoranire yacu. Muri rusange mbanje gushima aho umuziki nyarwanda ugeze n'intambwe wateye, kandi nshimira cyane cyane abakomeje kubigiramo uruhare nk'abanyamakuru, aba DJ, abategura ibitaramo, ba rwiyemezamirimo, by'umwihariko abakunzi b'umuziki nyarwanda. Reka nenge ibitagenda neza bigenda bidindiza muziki nyarwanda kugeza naho bimaze kuba akarande, bikaba bituma umuziki nyarwanda udatera imbere, bigatuma umuziki wacu utarenga imipaka, impano nyarwanda zishaka kuzamuka ntizimenyekane, abahanzi bashya bakabura aho banyura bazamuka, ruswa y'igitsina n'izindi ruswa z'ubwoko bwose zikarushaho gufata indi ntera, iterambere ry'igihugu n'iry'umuziki nyarwanda rikadindira, abahanzi bakiri bato bakaguma mu bwigunge baririra mu myotsi. Nahisemo gusobanura ingorane ziri mu muziki nyarwanda mu ngingo z'ingenzi zikurikira. Iya mbere, ikibazo cy'imyumvire. Nyakubahwa Minisitiri, banyakubahwa abayobozi b'urwego rushinzwe umuziki, abahanzi, abanyarwanda n'abanyarwandakazi, ikibazo cy'imyumvire gikomeje kuba ingorabahizi mu muziki nyarwanda. umuhanzi wazamutse aho kumva ko kuzamura abandi akabagira binyungu ari wakunguka nabo bakunguka bakazazamuka nkuko abahanzi bo mu bihugu bituranye babigenza abona ko kuzamura abandi bahanzi ari ukongera umubare wabo bahanganye kumva indirimbo y'umuhanzi mushya ukumva ari nziza ukayikwirakwiza ntibikibaho umunyamakuru ntashobora kumva indirimbo ngo yumve ari nziza ayikine kuri radio naho abakunzi bayimusaba yifuza gukina indirimbo igira ikimwinjiriza mu nyungu ze bwite bityo indirimbo nziza zagombye gukundwa zikaburizwamo nuko umuziki nyarwanda ugatakaza agaciro abanzi bagombye kuzamuka bagahera hasi abandi bakabivamo nyamara bari kuzagira icyo bamarira igihugu Afurika n'isi muri rusange anakwibutsa ko indirimbo idashobora gukundwa na rubanda mu gihe rubanda batahawe amahirwe yo kuyumva nta wakunda icyo atazi atumvise cyangwa atabonye ese n'abanyarwanda bakunda imiziki y'abanyamahanga kurusha uko bakunda y'iminyarwanda ese n'aba DJ abavanga imiziki badakunda imiziki nyarwanda cyangwa n'abahanzi badafite ubushobozi bwo gukora imiziki ishimisha abanyarwanda bihagije ese hazafashwe gahunda yo kudacuranga imiziki y'iminyamahanga mu gihe cy'umwaka tukareba ko byatanga umusaruro ese abayobozi mu bifite mu nshingano mubona habayeho itegeko ribuza gucuranga imiziki y'iminyamahanga mu gihe cy'umwaka bitagira akamaro bisigira umuziki nyarwanda mu ruhando mpuzamahanga ese ko dukina cyane imiziki y'imvamahanga ariko bo ntibakina imiziki yacu mubona amaherezo azaba yahe iyi myumvire itugeza kuki mpa nange nguhe niyo ntero twagombye kwikiriza nyabuneka ndasabye inkomeje ngo inzego zibishinzwe ziduhe twe nk'abahanzi umwaka umwe imiziki y'amahanga ibuzwe gucurangwa mu gihugu hose mbijeje ko umusaruro uzabushimishije ni rukundo ki mufitiye abahanzi b'abanyamahanga rutuma mudakunda iby'iwanyu mugasamara mu by'abanyamahanga nari umugabo ntihabwa intebe abanyabubasha muri muzika nyarwanda bafite imyumvire yo kumva ko umuhanzi uzwi ukunzwe wamenyekanye ari uzakundwa kugeza yeza agarutse bafite imyumvire yo kutamenya ko mu byo dushinzwe harimo no gushakisha impano nshya bafite ikibazo cyo kutamenya ko nabarya bari hejuru burya nabo batangiriye hasi biteye agahinda kubona umuntu wa none nubwo wagira indirimbo nziza kajana ukagira ijwi nk'iby'abamarayika ntacyo bivuze nta naho byakugeza mu gihe abagombye gukunda ibihangano byawe batazigera bahabwa amahirwe yo kubimenya no kubyumva reka mbivuge mbivuye imuzi indirimbo zisanzwe burya zitandukanye cyane n'indirimbo y'igihugu indirimbo zisanzwe zirakundwa inyinshi muri zo zigasaza hakaza izindi kandi abahanzi nuko buri umwe agira igihe cye agakundwa akazavaho akaza n'abandi nk'urugero rwo hanze habayeho 50 Cent ntagahora gahanze ntabwo u Rwanda ruzigera rugira hazaza heza mu muziki mu gihe abahanzi bashya bakumirwa abazwi bakagumya kwamamara by'ikirenga bitera imyumvire ya bamwe mu bavuga rikijyana mu muziki nyarwanda bameze nk'abatekereza ko umuziki nyarwanda wageze iyo ujya udakeneye kwaguka ngo wakire abahanzi bashya banyarwanda banyarwandakazi bayobozi mufite mu nshingano ni amakosa kutareba kure ngo dusigasire abahanzi dufite ubu ariko tunategura ababa bayoboye umuziki nyarwanda mu myaka iri imbere muha amahirwe angana abahanzi bose mureke abanyarwanda bihitiremo uko kudategura imbaraga z'umuziki w'ejo twakira barumuna bacu bahazanye imbaraga nshya nibyo bidindiza umuziki nyarwanda nta kindi mwansobanurira gute ukuntu 90% y'abahanzi bazwi ubu mu Rwanda ari nabo bari bazwi imyaka 10 ishize ni ukuvuga ko abanyamakuru babikundira bityo bakabakundisha abanyarwanda muri make ni ukuvuga ko abahanzi bakundaga mu myaka 10 ishize ari nabo bakunda ubu bisobanuye ko urubyiruko rushya rwujuje imyaka 17 nta muhanzi wabo nyirizina bafite kuko bo baracyumva cyangwa baracyakundishwa abahanzi bakuru babo imyaka 10 ishize umuziki nyarwanda ugeze he turi inyuma kubera ko twishimira tukanabyinira imiziki yo muri Nigeria tugafasha abahanzi babo kurushaho gukira mu gihe twebwe dukomeza gucuranga imiziki yacu imaze imyaka 10 kubera ko abanyamuziki bacu bamaze imyaka 10 aribo bakomeje kuba ku isonga ibi bisobanuye ko twasigaye inyuma imyaka 10 mu bijyanye no gusohora indirimbo nshya kuzikwirakwiza n'ibindi aha nasaba inzego zibishinzwe kugira uruhare runini mu gukangurira abanyarwanda gusigasira umuco ariko tukirinda ibintu byo kuvanga amasaka n'amasakramentu aha ndaje ku ruhande ndemeza ko umuziki w'ubu uhabanye cyane n'umuco nyarwanda haba mu butumwa busohoka mu ndirimbo zigezweho ntaho buhuriye n'indangagaciro nyarwanda kandi twareka kimwe ngo dufate ikindi kuko n'isi ubwayo dutuyemo igenda ihinduka n'imyumvire y'abato ikaba atari yo y'abakuru icyo nasaba ha nuko buri muhanzi yagira uruhare mu gushyigikira umuco nyarwanda tukareka abakora umuziki wa gakondo bakabigiramo ubunararibonye bakatubera urugero rwiza ndetse bakanashyigikirwa ariko twumvikane ku kintu kimwe buri wese yabifata uko ashaka ariko kuri nyako nuko umuco nyarwanda uhabanye cyane n'imiziki y'inzaduka kandi imiziki myinshi y'abanyamahanga ikunzwe muri iyi minsi yuzuyemo amagambo n'intego zihabanye cyane n'umuco nyarwanda kuvanga umuziki gakondo n'umuziki mushya ugasanga bihagarariwe n'urwego rumwe na amakosa akomeye ahajye bivuze uko mbyumva ubwo wenda hazabaho abandi babisobanura ukundi
uwo rero ni Diene wanditse iyo baruwa reka yenda mpere kuri wowe Diene nyiri kwandika iyo baruwa ifunguye ikibazo ngira ngo cyambere umuntu yakwibaza niki cyaguteye kwandika iyi baruwa
murakoze cyane Prudence ngiyumva kandi maje gusuhuza n'abagenzi banjye turi kumwe muri iki kiganiro n'abakunzi ba PPC Gaza Miryango impamvu nyamukuru yantumye kwandika iyi baruwa naritegereje nsanga mu Rwanda hari ikibazo cyane mu muziki nyarwanda dufite ikibazo sinaho gusa dufite ibibazo mu mupira w'amaguru n'ahandi ariko mu muziki nyarwanda ibibazo byaho ni umwihariko ibibazo bikeneye ibisubizo byihutirwa kubera ko umuziki nyarwanda umusaruro bigaragara ko uza kugenda uzamuka abantu batangiye kumva ibikorwa biragaragara ko bigenda bizamuka dukurikije statistics twasanga ku ma YouTube n'ahandi n'ibindi twakoresha social media n'ahandi ariko ibibazo n'inzitizi zimwe bituma tutambuka ngo tugera kure bifatiwe umuti hakiri kare ibisubizo byaboneka kandi byagira byabingira akamaro so narebye rero nsanga ari ngombwa yuko ibibazo biri mu muziki tubizamura tukabigaragariza abanyarwanda tukabigaragariza abayobozi b'igihugu tukabigaragariza n'abandi bantu muri rusange bari interested mu muziki nyarwanda kugira ngo twese hamwe turebere hamwe icyakorwa hafatwe ingamba kuko ikibazo gishobora kubaho ariko kitavuzweho umuntu wese agira ngo ntagihari kandi nyamara gihari murakoze
yenda tutaragera ku bandi muri kumwe kuko uravuga kimwe mu cyo weraho uravuga ku kintu kimyumvire uravuga ruswa uravuga ikimenyane ibyo bintu waba ufite ingero zigaragara zerekana ko ibyo bazo koko bihari
ingero zigaragara ndazifite ahubwo mu bintu byiza nakoze nuko nirinze kuba nazishyiramo mu ibaruwa no kugira ngufiya ariko ingero ndazifite ku buryo buhanitse yaba ruswa y'igitsina yaba ruswa y'amafaranga yaba ruswa zitandukanye ibyo zose ni ingero mfite ahubwo noneho si nicyo gusa ikintu giteye ubwoba noneho kibabaje n'iki ngiki nuko ushobora narebye mu bahanzi barindwi ushobora kuvuga ngo aba ni bo bahanzi barindwi bahari bakunzwe cyane cyangwa se bakomeye mu Rwanda nuko ujyamo bamwe ni inshuti zanjye turavugana nuko ureba ugasanga bamwe muri bo na n'ubu baracyatanga icyo twa gutanga akantu kugira ngo indirimbo yabo ikinwe nshyashya so
ubwo gutanga akantu mu rurimi rutagoretse ni ukuvuga gutanga ruswa
cyangwa se nabo byita impano mu by'ukuri ushobora kureba mu buryo butandukanye kubera ushobora gusanga wenda n'abanyamakuru bamwe nabo bafite amikoro makeya ariko wabifata mu rwego rwa ruswa cyangwa se ikintu motivation personnel y'uwo muntu kugira ngo akine indirimbo yawe noneho ukibaza nimba umuhanzi umwe uri mu bahanzi barindwi bakunzwe mu gihugu hose akora ibyo abanyamakuru benshi bamusaba amafaranga kugira ngo bazakine indirimbo yabo umuhanzi ukizamu utazwi n'umuntu n'umwe uwo nguwo urumva bizagenda ni ukuvuga ngo hari ikintu cy'icyuka gihari igikenewe guhanagurwa hakaza ingufu nshyashya ari nacyo cyatumye n'umvuga ati ubundi reka nkubwire talent management ni ikintu cy'ingenzi kigomba gukurikizwa n'ibihugu byo muri Afurika byacu impamvu umuntu uzi contabilite bagombye kumushyira muri contabilite umuntu uzi management bakamushyira muri management umuntu uzi umuziki bakamushyira mu muziki tugapromotinga talent ntabwo ari ugupromotinga icyene wabo uzakina indirimbo kubera ariya mwene wanyu cyangwa kubera ariya murumuna wawe cyangwa kubera amafaranga baguhaye iyo ndirimbo ni kimwe karindwi izakundwa ariko ntizizabivuze ko ariyo ya ndirimbo nziza aha nakigutse abantu batwumva yuko the psychology of music indirimbo iyo uyumvishe inshuro zirenga 55 muri statistics ni kubavuga utangira kuyikunda itangira gusigara mu mutwe wowe ukumva wakunze indirimbo ariko mu by'ukuri ari uko wayumvishe kenshi uyumvishe kuri radio uyumvishe mu modoka uyumvishe hariya ugeze muri club bayikinnye urayigira kuba wayumvishe that's the psychology behind music
reka twumve icyo abandi babivugaho sine wowe uri umuhanzi ubwawe kugita icyabo ibyo bibivugwa na Diene ubyumva gute
urakoze ngiye ndavuga kuri kote zitandukanye nta ruhande na rumwe ndi buvuge ko ari abere nta ruhande na rumwe ndi buvuge yuko bakora ibihagije sibyo reka duhere wenda kubahanzi abahanzi turagenda yese tugakoriza ndirimbo tukanagerageza rwose kuvuga ati tugeze mu 2019 umuziki wenda ukunzwe umeze gute generation iriho irazamuka barifuza iki twagerageza no kugira variety mu byo dukora okay ariko ikibazo cya mbere gihari nuko hagati yacu twebwe nk'abahanzi ntabwo dufashanye ntidukundana ntitwumvikana
uremeranye rero n'icyo Diane avuga mu ibaruwa we yavuga ko mufitanye ikintu kimeze nk'icyo yita ishyari
okay wenda we yabyise ishyari sinzi ntabwo navugira abantu bose ariko icyo kintu kirahari cyuko tuvuga nk'umuhanzi ntabwo ashobora nko gusanga muri studio yumva uri gukora indirimbo wenda niyo mpari nk'akantu yanagufasha kubwira ati ariko hano hantu bigenze gusha byaba byiza cyangwa ngongemo kano kantu byabasaba cyangwa kubwiza ukora kubwira ati indirimbo yes ni nziza ariko wenda production yayo ntabwo byoshye maybe harabura akantu nk'aka ngaka no jamais nta muntu azapfa kukubwiza ukuri
ariko singira ngo yende ibyo ngibyo ni ukubera ko umuziki umwe waba nk'ikintu kimeze nk'ubucuruzi abagira ngo kuko muba muhanganye ntabwo nabyita mu guhangana byo guhangana biri mu rwango ariko guhanganira ku isoko ry'umuziki none se kugira ngo we akore ibyiza kukurusha kugira ngo mupiganwe
oya nje nibaza ko atari ibyo ngibyo kubera ko reka nguhe nk'urugero wenda mu bucuruzi busanzwe sibyo tuvuge nk'ubu ngubu uri hano let's say i Remera hari ama supermarket angahe ni menshi cyane kandi abantu bose barakora buri muntu afite abafana biwe sibyo afite abafana biwe akanakurana nabo dushaka ko turabahanzi bakora hip hop batanu urumva ariko ubusanga abafana b'umuntu bafite ikintu amukundira buraki kiri different nundi kubera ko nubwo nkahise nkamukora hip hop ako nta na rimwe muzakora hip hop isa jamais ntabwo mushaka gukunda ntimufite amajwi amwe mwitwara kimwe kuri stage no ntabwo bishoboka ntabwo ushaka kumbwira ngo impamvu njye ntashobora gukunda mugenzi wanjye ntashobora gushyigikira mugenzi wanjye nuko turi muri competition mubona ngiye kugwa mu rwobo ndiho ndarubona mvuge ngo no reka mbyore arugwemo kugira ngo nsigare come on hazaza mundereka ntekereza ko habayeho uko gukundana gushyira hamwe kumvikana tukaorganize twebwe nk'abahanzi hari ikintu byakwereka n'abari muri media hanyuma tugarutse muri media ibyo navuze hejuru by'uko tutumvikana tudakundana niyo mpamvu iyo tugeze muri media dukeneye yuko bakina izo ndirimbo biba byoroshye ko media nabo they take sides sibyo ni ukuvuga ngo niba DJ Adams akora kuri radio akaba wenda tuvuge yikundira indirimbo zanjye ku giti cyiwe ntabwo abantu bose bari muri media ariko bameze hari umuntu ukina indirimbo zawe akaba satisfied kuba muhaye amafaranga ko hari indi ruswa runaka kuri mwiza kuri umukobwa no hari abantu bakina indirimbo kabisa kubera ko yayikunze kandi umva ari responsibility ziwe gukina iyo ndirimbo ariko se niba ari abantu babiri hakaba hari abandi barindwi bose bakina indirimbo kuko bahawe amafaranga ubu abantu batatu nabo bagaje magira ubukene bakamuzanira amafaranga zibagirwa za ndirimbo yakundaga zatangira kuzikina kuginyunguza
none nawe nk'umuhanzi uraho ngaho mu Rwanda ibyo urabizi koko ko hari abaririmbyi kugira ngo indirimbo zabo zikinwe bagomba guha amafaranga abantu bazikina abo bita aba DJ
to be honest nterutse kuba surprised hari amakuru nterutse kumva urumva ambwira yuko hari ahantu ushobora gutwara nk'indirimbo sibyo indirimbo yawe bakayakira bakanakubwira ko rwose indirimbo ari nziza nta kibazo rwose izanakina ariko tubwire gakinwa nk'inshuro imwe yonyine niyo mukazategereza ko indirimbo yakinwa ugahebe sinaje kuba surprise numva yuko kugira ngo ubashe kubona power play aho hantu hatandukanye hari amafaranga ugomba kwishyura runaka beza nka subscription kugira ngo indirimbo zawe zikinwe ntabwo ari contract ugenda gusinya nawe uvuge ngo twebwe iyi media yacu kugira ngo duhe indirimbo zawe iyi website yacu kugira ngo twandike inkuru zawe ugomba kwishyura amafaranga runaka niba ari gutyo bimeze niyo open tubimenye abashoboye kwishyura bayishyura atabishoboye uvuga uti ntabwo nabashije kuba promoted kubera ko nta mafaranga mfite
DJ Adams ni umwe mu bakina izo ndirimbo yenda turamugarukaho mu kanya ariko mbere yo kujyaho DJ Adams reka mbanze numve icyo Makanyaga Abdul avuga Makanyaga uri umwe mu bantu ngira ngo ufite amazina azwi cyane mu ruganda rw'umuziki mu Rwanda wowe ibyo bivugwa nabo ngabo bose bamaze kuvuga nibyikubiye muri iyo baruwa urabivugaho iki muri rusange
murakoze hari bimwe dushobora guhurizaho hari nibindi dushobora kunyuranya ari ijambo numvise byerekeranye no gutanga akantu ako kantu bon sindabona ugatanga sindamubona ariko iyo bikozwe ku buryo nk'ubwo numvise ubyibazaho ukabitekerezaho kuko nanone nta ujya gutanga ako kantu ngo ahagarare hayabikwereke ariko iyo bikozwe rimwe na rimwe wumva ko bishoboka kuba hari akantu kaba katanzwe. Cyokora ngiye kuva twatangira muzika kera siko twabikoraga. Icya mbere na mbere wajyaga gukora indirimbo ukayijyana kuri radio bakabanza bakayikosora. Niko bakoraga babanzaga gukora ikosora kureba amagambo ko yanditse neza. Bakongera bagatekereza uburyo wayikoze. Mbese bakareba ko ntawe iyo ndirimbo yibasira, ntawe isebya. Noneho barangira bakakubwira ati iri jambo ende ryari ririmo ikuremo use n'urigurana kubera impamvu zinizi bakazikubwira. Ukagenda ugakosora indirimbo, ukira indirimbo yawe kuri Radio Rwanda ukayiririmba ejo ku cyumweru, umunsi wo kwamamaza indirimbo nshyashya zose zigasohokera icyarimwe.
Mwebwe icyo gihe nta mafaranga babasabaga yo kugira ngo bamamaze indirimbo zanyu?
Nta n'igiceri, nta n'ifaranga na rimwe uretse kwandika ko iyo ndirimbo yihaye Radio Rwanda.
Ubwo icyo gihe turavuga ko habagaho radio imwe yonyine ya radio ya Leta.
Imwe rwose. Kandi niho hagombaga nyine gutangwa akantu. Ndibuka ko
komeza.
Ndibuka ko hari n'abakozi n'abacuranzi bakoragamo, ahubwo niho badufashaga kugira ngo indirimbo za mamari. Kuko iyo wanga ku indirimbo ya mugenzi wawe ivuga niyawe ntishobora kumara igihe, kuko nta uzamenya inziza, kuko hari inziza uba upfundikiye abandi bakunze ntizigaragare.
Ariko nkawe Makanyaga, ngira ngo mu gihe cyawe mu gihe batangire kuririmba muziki hari ama orchestre menshi yakunzwe kandi yamenyekanye mu gihugu, mwebwe mwajyaga mugirana iryo shyari nk'iryo ngiryo DN avuga mu ibaruwa ye?
Oya, iryo shyari ntago twarigiranaga rwose.
Mwakoranaga gute?
Ukuntu twakoraga buri ahubwo ikintu twakoraga ni uburyo bwo kurushanwa. Ukumva ko mugenzi wawe yasohoye indirimbo igezweho nawe ugahata ukihata ku buryo bwose ushobora kubona indirimbo igezweho nawe. Zose barazicurangaga ukajya kumva ni yawe nitaba irusha yakubangirije, ariko niburo bakavuga ati ni indirimbo ni nziza, buri wese akavuga ko ari nziza.
DJ Adams,
ndakumva president,
urumwe mu bantu bakora mu bintu by'umuziki cyangwa mu Rwanda, ngira ngo ni izina ryawe rirabisobanura ucuranga indirimbo z'abahanzi. Wowe urabyumva ibyo aba bahanzi bavuga, urabivugaho iki?
Mbanze ngushimire na nashimira DN wagize ubutwari bwo kwandika letter nk'iyo ngiyo. Ndanashimira na Makanyaga nawe watanze ibitekerezo bye, ndashimira na Sini watanze ibitekerezo bye. Anyonga nagushimira cyane nkawe wafashe umwanya kugira ngo utekereze ku muziki wo mu Rwanda. Icyo navuga kuri DN byinshi cyane yavuze yagiye yinyuraguramo, cyangwa se navuga ko yabifashe abishyiramo mu macuri.
Icyo ngicyo cyo guhagarika umuziki w'abahamyamahanga turakigara ko mu kanya, ariko kuri iyo ngingo yavuze ya ruswa, abantu bacuranga indirimbo z'abahanzi babanza gukoresha ikimenyane cyangwa se gusaba ruswa, wowe ibyo ngibyo nk'umuntu ukora muri urwo rwego rwo gucanga indirimbo z'abahanzi urabizi icyo kibazo kirahari?
Ibyo gihe rero byo n'uwabihakana abayigisha nkana. Njyewe maze gukora kuri radio nduvuga ngo ari umwaka wa 12. Kuva byatangiye nzi ko batanga ruswa utayitanze nagwa kintu, niko mbizi. Abakobwa nzi neza ko utaryamanye n'umunyamakuru ashobora kuza gukinira indirimbo. Ni benshi niko bimeze, naho ngaho bakeye bumva ngo barahari. Abenshi basanga baraciye muri izo nzira, cyangwa se hari ubundi buryo bagiye banyuramo buborohereza kuhagera atari amafaranga. Ubwo ngubwo ni ukuryamana n'umunyamakuru, na nubwo ari n'umunyamakuru gusa babanziriza ku umuproducer bakabanza bakaryamana, noneho bamara kuryamana akamukorera indirimbo, yamara kuyimukorera akayizana kuri radio natwe tukamusaba kuryamana nawe cyangwa se kumuca amafaranga. Ni gutya benshi muri bagenzi banjye bakora, niko bimeze. Ibyo ntabwo twakwirwa tubitindaho, niko bimeze.
None ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo bikorwa ku bahanzi bafite indirimbo yenda zidakunzwe cyane, cyangwa se nubwo zaba zikunzwe cyane ariko kugira ngo zikinwe ku maradiyo nabyo bigasabwa ko bikorwa?
Abo bigora cyane ni abahanzi bakiri batoye, ariko urumva ko bose batangiye nyine bakiri batoye, urumva ko ni inzira imwe batangiriyeho, gusa bagiye barenga aho ngaho ugasanga wenda bamwe barashatse cyangwa se abandi babaye bakuru, cyangwa se baranamenyekanye bakumva batagishoboye gukora ibyo ngibyo, cyangwa se basi bamwe bakanabivamo bagahitamo kureka umuziki burundu kubera ko babona batashobora gusubira muri ibyo ngibyo. Ariko abatoya bo nubu n'aka kanya basanga hari umuntu kubikora kubera ko arashaka kumenyekana, wenda we yarumva afite impano. Ariko icyo nababwira kandi nkunze no kubibabwira kenshi, success is not sexually transmitted. Bisaba gukora ibintu bizima, nago bisaba kuryamana n'abantu kugira ngo
yenda kuba tumbi cyongereza, urashaka kuvuga ko kugera ku kintu cyangwa se gutsinda bitashaka bitanyuzwa mu nzira z'imibonano mpuzabitsina.
Yeah, nago reho binyira, bisaba gukora ibintu bizima.
Ruswa irahari nawe urabyemera? DN ngira ngo
bitana ahubwo
tugarutse ku ngingo uvuga yuko umuziki nyarwanda ugomba gutezwa imbere, ariko ubwo ndimo ndabaza DN, ariko hagahagarikwa umuziki w'abanyamahanga, ibyo bintu byakorwa gute, byagenda gute mu gihe cy'umwaka wose? Ni kuvuga
ibyo bintu byashoboka, reka nsobanure uburyo byakorwa. Ariko mbere na mbere kamanze nashimire DJ Adam mu bitekerezo bye, uko nsanzwe nanamuzi mu ruhare rukomeye cyane mu guharanira ko umuziki nyarwanda utera imbere. Ako si nawe gusa, n'abagenzi banjye turi kumwe mu kiganiro n'umubyeyi Makanyaga, nawe rwose ndamushimira. Na sine mbere turi ukuntu mbibona umuziki nyarwanda ku promotinga, ubundi baravuga mu gifaransa pour mieux se tenir fort kire,
kugira ngo usimbuke ugomba gusubira inyuma,
ugomba gusubira inyuma ho gatoya ukareba aho ibintu bitagenda neza. Impamvu mnemera ko umuziki nyamahanga kuhagarika, ntabwo mvuze ngo abantu ngo kushina mu cyo cyo umuziki nyamahanga ngo bibicaha cyangwa bibe ikintu kitiyanwe n'amategeko. Hoya, ngiye cyo nasabye nuko amaradio azwi mu Rwanda asabwa guhagarika gukina umuziki nyamahanga, abayishaka bayikasanga ahandi nta kibazo n'umwe y'icyumbe n'ahandi, ariko radio zo zikagira uruhare mu gupromoting umuziki nyarwanda. Naho batabikurikiza byose bwo mu mwaka wose bakavuga amezi atandatu ntacyo byabitwaye, naho batavuga icyumweru cyose bakavuga from Monday to Friday byashoboka. Ariko reka ngusobanure impamvu bishoboka. Impamvu bishoboka ni uko kugeza uyu munsi nagoheza urugero rw'igihugu cya Nigeria bagira gusaba nka 10% gato bagakina imiziki y'Abanyamerika mo gakeya. Ariko ndagira ngo mvugire umunyamahanga gukinwa muri Nigeria ni nko gutuma umumarayika yinjizwa n'umumarayika.
Ariko ibyo ntabwo byafashwe na Leta, ntabwo ari itegeko ryafashwe na Leta.
Ndabyemera ko ari itegeko ryafashwe na Leta, gusa na Leta yabigizemo uruhare. Hari ibihugu duturanye nka Tanzania, ni igihugu abantu baho bakunda ibintu byabo, ngombwa bitewe n'umuco na culture ihari. Usanga noneho nta nubwo ari Leta ingombwa ngo ubijyemo, usanga bakugamba ngo guteza ibyabo imbere y'abanyamahanga. Nigeria nada ukunda ibintu byabo cyane, wongera ngo cyane impamvu nayo.
Ariko
kubera ko twebwe abanyarwanda dufite umuco wo gukunda ibintu by'amahanga cyane,
none ntabwo ari bya bindi, ntabwo ari bya bindi mu kinyarwanda bavuga ngo akeza karigura, ntabwo ari ukuvuga ngo yende impamvu bakunda ibyo bihangano byabo nuko ibihangano byabo nyine ari byiza, bakabona ko iby'abanyamahanga nubwo babikina ariko biza ku mwanya wa kabiri kubera ko ibyabo nyine bisanzwe ari byiza.
Oya, ntabwo ari nguko nabibona. Gusa ikintu nakemera cyo twakemera nka nuko umuziki wa Nigeria bafite umuziki mwiza pe, bafite umuziki mwiza kabisa, ariko ntabwo ari cyo kuvuga ngo mu Rwanda ngo ntago ushatse kuba kumenya mu Rwanda umuziki w'abanyarwanda atarimo. Hoya, nuko abanyarwanda hari agriculture yo gukunda ibintu by'amahanga, ufashe umuziki mu Rwanda ugapromotinga ku buryo buhambaye umuziki w'abanyarwanda ku maradiyo, ikintu byafasha nuko abanyarwanda bakongera bakiyumva umuziki nyarwanda kurusha, kuko dufite icyo twakita music deficit in Rwanda, kuko imiziki y'inyamahanga irateking over. Kandi ikintu kibabaje muri iyo miziki y'inyamahanga nuko wenda nta muntu ukora translation ngo ashyire mu kinyarwanda ibintu bavuga, imiziki y'inyamahanga ikwiza ubutumwa buhambaye bw'ibisubizisho nisi n'ukuntu biga mu kinyarwanda. Donc harimo message itari nziza yo gukwiza urubyiruko, turi kurarura urubyiruko muri iyo miziki y'inyamahanga.
Hari igitekerezo waba ufite kuri iki kiganiro, twandikire kuri info@bbc.co.uk.
Tukiri kuri iyo ngingo, nkawe wowe Sine uri umuhanzi, icyo gitekerezo cyo kuvuga ngo bakine indirimbo nyarwanda gusa mu gihe runaka amezi atandatu cyangwa se umwaka nta ndirimbo y'amahanga ikinwa kuri radio yo mu gihugu, ucyumva gute?
Sinzi, hari abantu twaba tubujije uburenganzira bwabo ko buri muntu afite uburenganzira bwo gukunda indirimbo ashaka, sibyo? Ikindi kandi nkeka ko mu myaka wenda tuvuge icumi ishize kamemo hari improvement yabayeho amaradiyo, hari abantu benshi bagerageje kugenda baba babwira abantu nyine reka tuyageze gupromote indirimbo zacu, ngira ngo nungu murabona ari nk'uwitwa uyu DJ Marno avuga ko batangiye gahunda yo kuzajya bakora indirimbo n'abahanzi zibyinitse kugira ngo muri club abantu babashe kubona indirimbo z'abanyarwanda zibyinitse. You know, hari abantu kabisa bifuza ko umuziki washugira ahantu runaka, ntabwo twavuga ngo duhagarike indirimbo z'abanyarwanda kandi wenda bo ngaho mushako
indirimbo z'abanyamahanga
kandi wenda ngo mushako bazikina mushako zibakinisha ku ngufu tuvuge nti babishaka, rumva? So niba afite abahanzi birakunda wenda banamuhamya niyo ruswa akaba ari bakina bonyine mukamvuze ko ntandi ngo zanzazongera gukina bizagenda gute nge ntekereza ko icy'ingenzi cyane ari kuba abanyarwanda twashyira hamwe tugakundana tugakunda umuziki wacu tugapromotingana vraiment niba umuhanzi akuzaniye indirimbo kuri radio ukumva indirimbo rwose ntago imeze neza production ntimeze neza nkuko makanyagara yivuze ati kera bajyaga badukosora akatubwira ati amagambo umuhanzi akoresha ntago ariyo iyaba twageraga abo bantu sibyo iyaba aba umuhanzi yazanaga indirimbo kuko byo hari abahanzi bazana indirimbo wayumva ukavuga uti ndi mpamvu twakurikira hari umuhanzi ushaka kuzana indirimbo ngena nakoze kuri radio muhanzi ashobora kuzana indirimbo uburyo yaririmbye ukumva ni nziza pe ariko ugasanga nka title
umutwe wayo
vraiment ntago bikunda ukumva ntago uri kwibona wenda uvuga uti indirimbo ari kwikira akaba ari umuhanzi wenda ukizamuka yitwa gutya nawe ukumva ufite nk'izina rishegu cyangwa izina wumva ritari kandi mu by'ukuri aririmbye neza sibyo ariko se turi tayadi turi honest turi turavugisha ukuri uwo muntu wamugira inama ukamubwira uti iyi ndirimbo ni nziza ariko iyi title wakoze iyo ugerageza kuyihindura ukahita gutya kundi sibyo yari kurushaho kumvikana neza ni bangahe bashobora gukora icyo kintu
makanyaga wowe wumva gucuranga indirimbo zo mu Rwanda gusa z'abanyarwanda gusa ari ushobora kuba umuti wo kuzamura ibihangano nyarwanda mu gihe cy'umwaka cyangwa mu mezi atandatu
ndumva aho ngaho ntabyemera uretse ko icyo nashyigikira twasa n'abagabanyaho gatoya kuko hari igihe ko kubona nko ku biganiro bya televiziyo ukabona haje nk'indirimbo 12 mu ndirimbo 10 ukabona indirimbo 3 n'iz'abanyarwanda 7 zose ari z'abanyamahanga icyo kintu cyagombye kugira ku kwitabwaho kikamenyekana ikindi kintu ngiye naje kubona kinteri impungenge cyane muri muzika yacu nyarwanda iyo ngeze Tanzania iyo ngeze Uganda iyo ngeze nuko tuvuge no muri Nigeria sinari numva bacuranga indirimbo z'abanyarwanda ku buryo bungana gutyo icyo kintu kintera ikibazo ku mutima ese kuki twebwizacu batajya bazicuranga ni ukuvuga ko ese abanyarwanda ni ukuvuga ko batagira amatwi yo kumva indirimbo nziza na rimwe hari izikunzwe cyane n'abanyarwanda nose ni ukuvuga ko abanyamahanga bazaturusha no kumva indirimbo nziza kuki izacu zitajyayo ngo zijye gukora
none byaba ari ukubera ko wenda ziri mu kinyarwanda batazumva cyangwa se zaba ari ukubera ko zikoze nabi
turacyumva iki Nigeria ntabwo tucyumva rwose hari indirimbo nziza rwose z'inyarwanda zicurangitse kandi abantu bakunze zikunzwe natwe abanyarwanda turazumva tukumva hari indirimbo uzagera mu makonseri uzareba hari aha usanga abanyamahanga babyina indirimbo nyarwanda rwose bazibyina nabo barazibyina ariko izacu ntizishobora kugenda ngo tugere Tanzania nimushaka muzabigerageze mubirebe muzajye Tanzania mwumve ko hari radio ivuze indirimbo nyarwanda nibura nk'ebyiri muzajye Uganda muzajye Kenya muzajye ntabwo ari ukuvuga ko dufite indirimbo mbi hari indirimbo nziza ziruta ndetse n'izabo
muri ibyo bihugu byose uvuga nta hantu nzi hari itegeko rivuga ngo ntimugacurange ibihangano by'abanyamahanga anyway aravuga ati hajyamo imbaraga za leta bakabwira amaradiyo kugira ngo acurange ibihangano by'abanyarwanda
iyamamaza ryagombye gukora ku uburyo bushoboka bwose kuko iyamamaza ntari tugira na amaradiyo tukareba natwe uko indirimbo zakwamamazwa naho kuvuga ngo duhagarike indirimbo z'amahanga burundu ntabwo byaba byiza kuko na hanini indirimbo zacu nyinshi dusa naho ariho tuzikomora hari aho tugenda dusa n'abigana kandi uwigana burya abashaka abayiga ashobora kuzagira ikimuteza imbere ntabwo twazihagarika burundu ariko tukagerageza tukareba nk'umubare dukoresha niba ukoresheje indirimbo 10 nibura 7 z'abanyarwanda izindi 3 z'amahanga
DJ Adams ubona ko ni igitekerezo kitakunda
ndahera kandi mu mateka ya kera cyane wenda makanyaga niyo musaza uranga ushobora kubyumva akabimenya hari indirimbo yitwa na Kei Nairobi iyo ngiyo ni indirimbo ya Billy Abel muri Kenya bari barafashe umwanzuro nk'umuri 1986 bavuga ngo indirimbo zo hanze tuzihagarike na Kei Nairobi araje perezida we ubwe wari uhari icyo gihe moya aravuga ngo indirimbo zo mu mahanga zikomeze zinakomeze ziza ari nyinshi icyo ni icya mbere icya kabiri ufashe amabuye ugashyiramo diyama umuntu ari bubone diyama umuntu uzi diyama arahita abona diyama amabuye ayareke impamvu indirimbo zo mu Rwanda zidakinwa hanze ni uko n'ubundi ujya gukina iyo ndirimbo ugasanga n'ubundi ugiye gukina indirimbo y'inganda bakibaza ngo izi ndirimbo zo mu rurimi rwacu bya bindi nise gushishura nta kuntu ushobora gufata indirimbo n'ubundi imeze nk'iyo muri Nigeria utekereze ko no muri Nigeria n'ubundi bari bufata iyo ndirimbo bumve ko ari iy'ahandi kandi n'ubundi ari iy'iwabo
aho ngaho ushatse kuvuga gushishura mu rwego rw'injyana cyangwa mu rwego rw'amagambo agize indirimbo
byose yaba amagambo yaba n'injyana kuko ari indirimbo nyinshi ziri mu njyana zindukashanga none n'amagambo ni gutyo nyine bahinduye gusa mu kinyarwanda cyangwa se bakabihindura bakabikura mu kinyarwanda bakabikura mu rurimi rwo hanze bakabishyira mu kinyarwanda kimwe n'injyana ni gutyo rero aho kongera gihe kintu mvuga cyashoboka ari nacyo kintu cyonyine cyashoboka nuko twakora ibintu bifatika tukareka kwigana iby'abandi tugakora iby'abanyarwanda nyine bibereye abanyarwanda kandi indirimbo nziza zifite umwimerere wacu zifite uburyo zicurangitse zifite uburyo ushobora kumva ngo indirimbo nkuko ushobora kumva indirimbo ukamenya ngo indirimbo niyo muri Kenya ingi niyo muri Tanzania ingi niyo muri Uganda nta na hamwe bigeze bavuga ngo duhagarike indirimbo zo hanze nabwo muri Kenya bigeze babivuga ibyo ngiye cyatugiye cyakera nabwo biranga hanyuma na Uganda ni gutyo Nigeria ni gutyo hari umuntu uvuze ngo Nigeria nago bakina indirimbo za handi barazikina ariko nyine bazikina ku rwego rwo hasi kubera ko bafite ibyabo bihagije ni nko kuvuga ngo umuntu arahinga ibirayi Nyabugogo ngo agiye kubicuruza mu Ruhengeri we wabijyanayo ndabiramutse bitandukanye n'ibyo mu Ruhengeri ariko ntakunabwira ngo mu Ruhengeri bakeneye ibirayi bya Nyabugogo nago bishoboka hanyuma kubijyanye no kuvuga ngo leta yabijyamo ikabihagarika ikavuga ngo amaradio yose atangire gucuranga indirimbo zo mu Rwanda hagarika izo hanze nacyo n'ikindi kintu leta itashobora no gutinyuka gukora icya mbere ayo maradio ahari kugira ngo akore ubucuruzi kandi arasora ayo maradio akina izo ndirimbo kubera ko azikunze kandi kubera ko arizo zishimisha abazumva urumva ko nibo bihitiramo ibyo bagomba gukina niba hagarika n'ibindi bihugu nabyo bikavuga ngo natwe reka duhagarike iyo mu Rwanda nuko bivuga ko n'andi ma festival nono yandi agaragaza umuco handi usanga babandi bakora ibintu by'umwimerere urukerereza n'izindi n'abandi nk'abo ngabo bamakanyaga bagende bagakora ibintu byumvikana ko ari byo mu Rwanda ubwo nawo gusubirayo nago baba bagisubiye kubera ko tayari nyine barihagarikiye ubwawe kazi
DJ Adams ikiri kurenga ngo DNA aho ngangira ngo yenda umuntu yakubaza kuko icyo ngicyo avuze DJ Adams ni ikintu ngira ngo cyumvikana uravuga uti bahagarika umuziki w'abanyamahanga mu Rwanda ariko none abanyamahanga nabo bavuze bati duhagarika umuziki wo mu Rwanda
Icyo ni cyose cyiza duhagarika umuziki icyandara ngo mbagusobanura n'ugwaragaje umuziki w'abanyamahanga mu gihe
runaka ariko ibyo bihugu nabyo bishobora kuvuga bati natwe nimba mubihagaritse natwe twabihagarika muri icyo gihe mubihagaritse
aho rero niyo kibazo kiri barihagarika gute ahubwo undi barabihagaritse ntawe basanzwe bari
ariko hari indirimbo zijya zikinwa hari indirimbo z'abanyarwanda zijya zikinwa mu mahanga
reka mbwire nagerageje kuko hari n'igihe ugira gutya kuri trace ko n'imyenyarwanda iciyeho cyangwa birashoboka pe ariko ndagira ngo ubwire percentage is very very low kandi kinga kibazo abanyarwanda nimba koko umakanyaga tubwiye ko nawe yagiye ahantu hatandukanye ku muziki w'ikinyarwanda ntukinwa nta muziki w'ikinyarwanda uza kubona muri Nigeria I'm telling you genda wumve radio umwaka wose bayo none reka kubaza ni ukubera iki twebwe mu Rwanda twacuranga 70 kw'ijana y'imiziki ya Nigeria cyangwa y'amahanga mu bihugu duturanye cyangwa n'ikindi gihugu cyose nta hantu nawe ari gucuranga more than 2% or 3% w'imiziki y'ikinyarwanda noneho muri za Nigeria ho ni 0% ngaho mbwira umuziki w'ikinyarwanda bazakina Nigeria yewe ngo niho hari ikibazo nibyo ngibyo bavuga byo kuzamura percent z'indirimbo nyarwanda nabyo byari igisubizo kuko umubyeyi makanyaga bivuga nacyo ni igisubizo cyagira temo inyandiko yagiye nagaragaje n'uko yandika ikibazo kizamuka abantu bakimenye ko 70% y'imiziki gucuranga ari inyamahanga ariko muri ya manyahanga ho ushobora gusanga ari 0 to 1%
zimwe mu ngero utanga mu butumwa bwawe cyangwa se mu ibaruwa yawe uravuga hari niho uvuga uti nta kuntu umuntu wakunzwe mu gihe cya kera yaba ari we gukomeza gukundwa ubu ngubu ariko ngira ngo ibyo ngibyo biterwa n'ukuntu indirimbo yenda yari yubatse cyangwa se indirimbo amagambo arimo abantu bayiyumvamo hano mfite urugero hari nk'indirimbo yakozwe ngira ngo na makanyaga ayirimo iyi ngiyi yitwa rubanda reka twumve uburyo yakozwe igitangira Makanyaga iyo ndirimbo wabayumvise wabayimenye
ndayumvise rwose
no reka twumve iyi ngiyi wasubiyemo uri kumwe n'abandi bahanzi bo muri iki gihe Rubanda remix
Bayo, bayo, bayo. It's a kingdom music out there.
None mbere yenda yo kukubaza wowe Makanyaga icyatumye izo ndirimbo muzisubiranamo reka mbaze yenda DJ Adams wowe uri kuri radio izo ndirimbo barazikuzeniye arebyiri iyo washyiramo ni iyi
yaterwa niyo muntu yasabye cyangwa se bigaterwa n'amasaha ayariyo ariko ku giti cyanjye gye nakina original ari je ugiye ngo ni je nago bayinsabye ndakina ibyo gye nshaka nakina original
kubera iki
icya mbere nyine original abari original ni ukuvuga ko uburyo ikoze ifite umwimerere wayo icya kabiri abayisubiyemo bagiye kuyisubiramo bakora kuyisubiramo kandi no uburyo bayisubiyemo harimo uburyo bw'ubuswa iyo Makanyaga ataza kuba ahari ubwo abonaga bari kuyikora ngo ibe nzima
dufite amahirwe kuko nyirubwita arahari Makanyaga wowe kugira ngo iyo ndirimbo mujye kuyisubira muri kumwe n'abari abahanzi bandi mwaririmbanye byatewe n'iki
byaturutse ku bushake bwa ubundi twajyaga duhura tukaganira baza kubisaba barambira bati turashaka tuzaririmbane nawe indirimbo turirimbane n'umusaza wa kera barabinsaba ndabibemerera barambira bati bo tuzarebe icyo bizatanga nta n'ikindi kintu cyari kirengejeho kindi bashakaga
ntabwo byari bishingiye ko iyo ndirimbo ni imwe muzakunzwe zizwi ariko yenda ku buryo udashobora kwijya nko muri twatuzu tw'urubyiniro ngo uyisangemo uyenda bayishyiremo ibikoresho by'ubu ngubu muziki udunda kugira ngo ube wanayicuranga nabyo ibyo mwabiganiriyeho
nabyo twabiganiriyeho kuko ubundi urumva nayikoze mfite gitari imwe ndimo kuririmba ndi ngenyine undi muntu harimo kunkubitira ukoni ku gakarito urumva iya mbere yaje kuba nziza kuko ni original urabona nk'urugero nshobora kuguha rundi urabona malaika yasubiyemo kenshi kandi yararimbwe n'umusaza bita William ukuntu yayiririmbye we kugeza nta n'umwe uyiririmba n'uburyo bayicuranga usanga bitameze kimwe nubwo yego iba nziza kubera imikorere bagenda abahanga bagenda bavuka babikora ariko urumva kwitameze nk'iya William neza wayicuranze mbere
Diane ngira ngo urwo rugero rw'izo ndirimbo naruzanye kubera ko mwibaruwa yawe uravuga ukuntu indirimbo za kera n'izubu ngubu bihabanye kandi bidashobora kujyana ariko wumvise izo ngero wumvise ibyo bavuga Makanyaga ndetse na DJ Adams wowe ntabwo ubona ko indirimbo ishobora gusubirwamo cyangwa sigahindurirwa injyana bitewe n'ikigamije kugeraho
birashoboka kandi mukurinda bagenzi banjye bavuze umwihariko umwimerere w'ubugororo umwimerere gusubiramo rero akenshi no kunanga bikora ari ukwishimisha bahuriye muri kagaragaza nk'ikintu cy'ubumwe bahuriyeho bagakora birashimisha bamwe mu bafana ntacyo bitwaye niko mbona ariko mu by'ukuri umwihariko w'indirimbo buryo uhora ari umwihariko kandi nubwo Makanyaga bivuze ati hari uruhanga bugenda buvumbuka haba muri mixing haba muri production ya music ubwaho bushobora gutuma indirimbo kuko iba nziza ariko mu by'ukuri kera muziki ya kera impamvu igira umwihariko abantu bajya gukora imiziki basubiraga mu inshuro nyinshi ngira ngo rekodingi za kera bashobora kuba barafataga session yose yakoramo gato ikosa rimwe bagasubira inyuma mu gihe ubu ngubu ushobora gufata uduce duto tukaza kuduteranya so hari preparation
baratse gatoya ariko ngira ngo ushingiye kuri icyo ngicyo ngira ngo kiragaruka kuri cya kindi DJ Adams yavugaga ko urasa nkaho mu butumwa bwawe mwibaruwa yawe nawe wivuguruza urumva urimo urashima ibya kera uko byakorwaga kandi ukavuga uti ntabwo nari umugabo yahora n'intebe
aho ngaho rero nayo hantu nashaka kuvugaho mu by'ukuri njye mvuga ati nari umugabo ntago yahora intebe njye ntago navuze cyane kujyanye n'igitangaza njye hantu navuze nari umugabo ntago yahora intebe nuko mu Rwanda abahanzi icumi bakunze yisubiye inyuma ugasanga usanga bari mu bahanzi icumi baba bakunze imyaka icumi urumva ni ukuvuga ngo hari abantu bahora bahabwa intebe bakoresha nari umugabo ubwo ngo abahanzi bakomeye kumva abahanzi baracyari mu kimwe ariko kibaza umuhanzi yakunzwe imyaka cumi n'itatu kugeza imyaka cumi n'umunani hari kizarenza gusoza ari mito hari ikintu cyo guhereza nari umugabo intebe mu muziki nyarwanda ukumva ko kanaka wazamutse umuziki azaho yari azamutse ntarana bato bazigira bazamutse
bidashingiye ku gihangano ubwacyo bishingiye gusa ngo ni ukubera ko izina rizwi
kenshi wenda n'ubihugu bibyo bitandukanye iyo ufite izina ubundi umuntu bisa amahoro ibonye bavuga ngo kubaka izina si umukino izina ni ikintu gikomeye iyo ufite izina ugira abafana wakora ibintu bikarushaho kumenyekana udafite abafana ibintu bye ntibizamenyekane so njye icyo nitaga nari umugabo hari ikintu cyo gupushinga mu Rwanda ugiye uwabona abahanzi nka barindwi bapushingwa the whole time imyaka icumi idashize n'indi makumyabiri izashize kubera iki ntabwo bari guhereza umwanya abantu bato ngo bazamuke nabo hari ikintu cyane ari umugabo ihuye ihabwa intebe ugasanga umuhanzi wari ukunze imyaka icumi
bishaka kudukumbisha igihe cyose kandi amahera bazamuka ndetse finagazwa kubera ko batawurandwa batraza nkuke
sine wowe uri umuhanzi ngira ngo ntakabije navuga ko uri mu bubu ngubu icyo ngicyo cya nari umugabo ikomeza guhabwa intebe ucyumva gute
wenda kuba umuntu yahitinga imyaka 10-20 biterwa n'ubuhanga bw'umuhanzi ushobora rwose guhitinga for long time sibyo nizera neza ko Muzehe Makanyaga aramutse akoze indirimbo yindi nshyashya ejo akayizana yaba ari indirimbo nziza kandi no doubt nkiri kuri radio nayikina kuko yaba ari indirimbo nziza ntabwo byaba bivuze yuko ari uko yabaye umusitari cyane ariyo mpamvu mukinnyi byaba bivuze ko azanye indirimbo nziza mbara indirimbo yikwiriye koko kugezwa ku banyarwanda nkayikina so nkeka ko ahubwo twavuga ko niba ari abantu batanga ruswa niba abantu bamenyereza abantu kubaha amafaranga nyine they continue to do that kandi mu gihe iki kintu gihari kandi akaba atari ikintu kiri open abantu bose bazi ngo umuntu ashaka gutanga amafaranga n'uvuga ko yes ushobora guhitinga imyaka 10 ko ufite amafaranga yo gutanga hanyuma abandi bahanzi baro barazamuka ntibabone aho bahera kubera yuko batazi what to do cyangwa se niba banabimenya akabandi ngo ubushobozi ntabwo bafite ntekereza ko ari cyo yari yashatse kuvuga kurushaho ariko nkeka ko abantu ntabwo bapfa gukinwa gutyo gusa ntabwo bishoboka
aravuga ko nko mu bintu byo kuzamura abahanzi bubu arashaka ko hajyaho urubuga rwihariye indirimbo zigomba gukurwaho kugira ngo amaradiyo azikine akazivana kuri urwo rubuga ku buryo radio dashobora kwemererwa kwikina indirimbo idakuwe kuri urwo rubuga kugira ngo acike ibyo bibazo mwavugaga biri mu muziki bya ruswa by'ikimenyane
Frida erega rero sinzi afite project ibazo byinshi reka mbereke nk'urugero hari haje AfriFame sinzi niba muyibuka yari nka platform indirimbo cyane cyane za video zacishwagaho urumva ugasanga bimaze no gufata abahanzi kabisa ku buryo umuhanzi yasoraga indirimbo ikintu cy'ambere akora akacisha kuri AfriFame but AfriFame ubu ngubu yarafunzwe hari ibintu byajemo nyine nabyo bidasobanutse ntahagaraho ngo ntange amakuru kuko ntago nanjye numvise afatika sibyo ariko yarafunzwe hari impamvu yafunzwe ngewe ndongeragaruka ku kintu cyo kuvuga ngo twebwe abanyarwanda abantu bari muri music industry cycle ni twebwe dufite ibi bintu mu biganza byacu nitwe tubyica kandi natwe dushobora kubigarura
niba ruwa ndende ikubiyemo ibintu byinshi ikubiyemo ingingo nyinshi n'ibibazo ndetse ariko bijyaje gutanga ibisubizo mukanya waruvuze we DN uti urabona mu Rwanda hari ikibazo cy'imyumvire ikibazo cyo kujya mu bitaramo abantu ugasanga baricaye ugasanga harimo intebe bimeze nko mu rusengero ari ibintu mu Rwanda ngira ngo nanubira cyahari bita ngo karatunyuze indirimbo nk'iyo ngiyo yaririmo ya rubanda y'umwimerere hari na rubanda y'ubu ngubu izo ndirimbo wowe ugiye mu gitaramo wazibyina kimwe cyangwa se waziyumvamo ku buryo bumwe kuko ngira ngo zicuranze mu buryo butandukanye imwe iradunda indi iroroheje iratuje ni ibintu ubona bishingiye ku muco byanze bikunze cyangwa bishingiye ku buryo indirimbo ubwayo yubatse iririmbye
ngiye ukuntu mbibona bishingiye kuri ibyo byombe ku muco no ku ndirimbo ubwayo ariko niyo mpamvu mu ibaruwa navuze ko ubundi gufata umuziki uyu kenise modern music ukakivanga n'umuziki gakondo mu by'ukuri ndi umeze nk'uvanze amasaka n'amasakarame ni nko kujya muri restaurant kuka komanda igikoma na avoka ntabwo ubundi bibaho
hari abantu babirya
ushobora kubirya ko ntabwo ubirya bivanze cyangwa se you know what I'm saying like hari ikintu nashaka kugaragaza ko hakeneye imbaraga zikomeye wenda nka leta inyize n'uruhare igakurikira cyane abaririmba umuco n'abantu bagiye indirimbo za gakondo ikabafasha mu buryo bwabo ku buryo n'urubyiruko rushobora kuba interested rukabijyamo rubona inyungu ziririmo kugira ngo uwo muco utazacika kuko buri muziki nyarwanda n'umuco muri rusange n'umuziki gakondo bifite umwihariko wabyo ariko nawe dusohotse tukajya mu muziki ukinyiza modern niho navuze ndaneruye neza umuziki wa modern harimo message ijyanye no kwishima nyidagaduro wenda ntanarengere cyane n'ibintu bijyanye n'ubusambanyi n'ibindi byo byose so umuziki modern ufite ukwawo wagenda iyo ufashe rero ukawuvanga n'uwa gakondo nubwo ufite ibintu byinshi bihuriyeho hari ikintu kuri icyo kiba kibaye nk'ikibazo kuko umuziki gakondo ni nk'umuco twagombye gufata tugasigasira ariko umuziki modern yo turi kujyana ndetse mu kompetisiyo aho umuziki ugeze the trend
byatandukana gute byatandukanira hehe
njye ukuntu nabona byatandukanywa na minisiteri y'umuco yafata ikabera nka umbrella abantu bakora umuziki gakondo rimwe na rimwe kazajya inasatira muri bo ikaba yabahemba cyangwa se ikagira amafaranga bashiriraho yo kubasapotinga no kubafavoriza no gufavoriza urubyiruko kuba babijyamo ibintu bijyanye na gakondo kuko njye ubwanjye ntabwo ndi mu muziki gakondo kuko muziki gakondo ni nk'umuco ni nk'ubutya wagenda ibutare ukareba ibiranga muco bimwe na bimwe by'u Rwanda donc ni nk'umuco twagombye gusigatira n'uwo muziki model ukarebwa nka competition aho muziki geze ya trend geze abantu bashaka kubyina abantu barashaka izuri kwita nka kora kwa Nigeria abantu barashaka icyo bashaka cyose bakakibona kugira icyo nashaka gusobanura ko kandi bangari nko kuvanga amasaka n'amasekaramen n'uwo mujye gusanga hateguye igihembo ibirembo byo kuhemba abahanzi biratumira n'umwe abandi babyanze hari kubera ko ntawamenya hana hera ariko hari igihe urubuga rumwe ruzwi usanga baheraho amaradi akuraho indirimbo abahanzi n'umutoyo utazi abantu babiri agenda agasanga indirimbo ye nayo ikajya kuri cya yazakunda cyane ikazamuka itakunduta mu mutwe umuhanzi wese yakisanga nta giciro bitanze nta ruswa bisanze murakoze
makanyaga icyo kintu cyo gushyiraho urubuga ruhuriweho indirimbo z'abanyarwanda bazamuka kuburyo radishatse kwicuranga yayijyaho mu rwego rwo kurwanya ruswa mwavugaga iri mu muziki DNA sobanura uko gishobora gutega igisubizo ukibona gute wowe
ndi nta wanga inyungu yaba ari inyungu ubundi ko tutari tubifite tubibonye yaba ari inyungu y'igihugu natwe ubwacu abahanzi cyane cyane urabona ko hari abana benshi barimo kushaka kuzamuka kandi hari ababizi pe hari abarimo kuvumbuka utakekaga uko bashobora kuba mu rwego bagezemo ariko ubu ngubu wa mugandu ugasanga barakinagara barasubira hasi akabura ikimuzamura tubibonye byaba ari inyungu yashimisha buri wese
hari igitekerezo waba ufite kuri iki kiganiro twandikire kuri info@bbc.co.uk
Unone nkawe sine wowe wakwemera ko indirimbo zabo zijya kuri urwo rutonde rwaba rwashyizweho ku buryo indirimbo zijya gukinwa zawe zitangwa n'urwo rutonde
kuri nta kibazo bihari habe na gito kuko n'ubu ngo hari gihe nk'umufana kwandikira ahubwo ati hari indirimbo yawe nshaka nayikura hehe hari regari indirimbo twakoze wenda kera tusigejeje nayo n'abandi bahanzi wenda iyo ndirimbo ukayibura yendimbo ishaka kandi barayikoze tuvuga n'umproducer wagukore nayo ntayafite indirimbo nawe ukayibura urwo rubuga rwa mutari ruhari bya byiza rwose kurushaho hari akandi kanashaka ukomozaho yes urwo rubuga rwa ruhari ariko still hakabaho ku encouraging abantu gukina indirimbo ahantu hose ashoboka izo club ayo ma restaurant ubashije rero kumva umuhanzi witwa Kanaka indirimbo ye wayibona kuri platform ntekereza ko byaba ari ibintu rwose biryoshye kurusha kuko abantu barazanga bagafotora imisozi bagafotora gorillas bakagenda bagashyira kuri social media ati mu Rwanda kabisa ibintu bimeze neza hari clean and all that ako si kuki batavuga umuziki wacu are that bad
DJ Adams
yes brother aho ngaho ndashaka kubanza gusubiza DN baze mubwire ngo ari ibintu arimo kwitiranya iyo umuziki ari gakondo nyine uwo ngo ni gakondo ariko kugira ngo indirimbo igende igere hanze kugira ngo ibe moderne nyine igomba kubamo ikoreshejwe ibicurangisho biri moderne ariko bya viza nanone ari ibicurangisho byaho hantu kwerako nibwo nyine iba ifite umwimerere waho ngaho kuba moderne kuri twebwe abanyarwanda dufata ko ari ugukora indirimbo yo muri Amerika gukora indirimbo isa niyo muri Nigeria gukora indirimbo isa niyo muri Uganda gukora indirimbo isa niyo muri Kenya cyangwa se n'ahandi no mu bindi bihugu gutyo nibyo twita moderne ariko wajya kumva ugasanga ubwabo bafite ibindi byabo bakora bya gakondo ziwabo ariko iyo njana irimo kumvikanamo kamwe mu gacurangisho kiwawo cyangwa byinshi muri byo niba mushobora kumva indirimbo kato ifite identite y'ahantu runaka injini yo muri Puerto Rico injini yo muri Amerika injini yo muri Kenya injini yo muri Congo gutyo gutyo aho ngaho niho indirimbo iba moderne akavangamo akantu ka Kinyarwanda ariko nanone ari moderne imbyino uburyo ikoze ikabikoze muri ubwo buryo dufate ibyo ngibyo bindi bavuga ngo gushyira indirimbo zose ahantu hamwe ibyo ntabwo ari ikibazo nubwo bazihashyira ahantu hamwe ntabwo byakuraho ko umuntu ugiye guhitamo agiye tufate ko ari mu isoko hari amaresitora menshi buri resitora irajya guhaha ibintu bijyanye n'ibyo bazi ko bari butekere abakiriya babo ahubwo ndashaka kuvuga radio nubwo bazishyiraho ntabwo byatuma ngo indirimbo zose zikinwa ngo kubera ko ziri hariya ntabwo bishoboka ibyo ngibyo n'ubundi bazagenda barobanura izo bashaka guhitamo kandi akenshi usange barobanuye za zindi n'ubundi bongere bavuge ngo ariko se indirimbo zacu ko ziri hariya kuki mutazikina kare nabivuze amabuye iyo ahari avanzemo na diyama umuntu uzi diyama n'undi azatora diyama kubivangavanga rero ntabwo bivuze ngo nicyo kizatuma
umuntu abisangamo kirese bisitayeho nyine ariko nabwo yabyumva bwa mbere bwa kabira gahita bireka
dusoza yana ndababaza ikibazo kimwe mwese mubona ibyo bibazo byose bigaragazwa muri ibaruwa ibyo mumaze kuvugaho bimwe mwemeranye ibindi mutandukanye ibitekerezo mubona hakorwa ikira kugira ngo muziki nyarwanda uzamuke koko haba ari mu Rwanda yuruswa icike cyo cyene wabo byagenda gute yenda reka mpere kuri wowe DJ Adams
kuri jewe numva
mu magambo makeya
ya ubunyamwuga na nubwo nkunda gukoresha amagambo menshi navuga gusa ubunyamwuga umu producer akore ikintu yumva ko koko akwiriye nawe kuzafatwa yitwe ko ari producer wakoze ikintu gifatika umuhanzi nawe abikore gutyo abanyamakuru natwe tugabanye inzara utumenye ko dufite akazi k'ubunyamakuru niko duhemberwa tunakora ibintu bizima abafana nabo barahari umuziki uzatera imbere muri ubwo buryo nabo kuvuga ngo ministeri zabijyemo iyo njyewe no gutegereza kugeza wenda na nyuma ya Yesu
heka yenda nize ko bitazageza kuri urwo rwego Diane wowe nawe urabona umuti wabuhe
yewe umuti mbona nuko abahanzi twashira hamwe tugakora ibintu byiza tukabikorera abanyarwanda abanyarwanda tubakadushigikira ndetse n'inzego zibishinzwe zikabigiramo uruhare rimwe na rimwe kuko amashashi yazanye ikibazo zafatirwa ikibazo insina zazanye ikibazo zifatirwa ingamba so ntabwo mbona ko umuziki wazanye ikibazo ngunanirane
ariko wowe wari wavugana ku giti cyawe n'inzego zishinzwe umuco cyangwa muziki mu Rwanda aricyo bari bakubwiye ko icyo kibazo ugaragaza
mu bantu nandikiye mwe abayobozi batandukanye harimo umwe wo muri ministeri w'amamagaye turaganira ariko nta gisubizo kirambuye nabona kuba Rwanda cyategereje wenda nibi nibitanashoboka hari ubu bizakurikiraho nzandikira president wa republika
hanyuma sine wowe ubona byagenda gute
n'ukuri byinshi babivuze gusa twebwe nyine kandi ntere kubahanzi natwambwa ntibogananize tushyire hamwe uharanire gukora umuziki uruto wakoze ubushize uharanire kumva ko umuziki w'abanyarwanda wakwiye kugera ahantu hanini komisa n'ujya no muri studio uzajya ukora ubishyizeho umutima media vraiment bafite uruhare runini cyane gupromote kuko naho music igeze ubu ngubu sibyo no kugira ngo wenda nawe twita uwunzi fasini media bigize mu ruhare
makanyaga
icya mbere ku bahanzi no kuzuzanya ubwabo bakirinda ibyo guhangana kuko abahanzi tudashyize hamwe ngo dukore ibishoboka byose bon harimo abize cyane bafite anabagiye hanze bazi uburyo ibihangano byo hanze bimeze bazi tugashyira hamwe mbese tukagerageza uburyo twakuzuzanya icyo kintu cya mbere na mbere mbona cyashobora gutuma dutera imbere cyane abahanzi mu Rwanda
dusoreza ahangaha rero imvo n'imvano yo kuri wa gatandatu naha igarukiye reka nshimire abatumire banje Diane David Ndikumana wari wanditse ibaruwa ifunguye akaba ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika DJ Adams amazina ye nyakuri akaba ari Adam Abubakar n'umwe mu bakora ibiganiro by'umuziki mu Rwanda tukaba turi kumwe kandi na Uwimana Aisha uzwi ku izina ry'ubuhanzi rya Sine ndetse nawe Makanyaga Abdul umwe mu bahanzi bazwi cyane mu Rwanda wamenyekanye mu maorchestre atandukanye mu gihugu je wateguye imvo n'imvano y'uyu munsi ndi Prudence Ngiyumva nkakoze guhitamo BBC kawusa miryango.